yeah, yeah, yeah. Bunna da. Yellow da yeah.
Challenge of the flex.
Zinna bottles in the point. Zinna bottles in the point. And I'm not. Guna vuno kusoka yaka na kamu kamba tubulia na yaka na jengu na mlalo mundi guna kwa kelimu kudu ngelari na hapa na kwenye pia kala na ini na kuka na nefu na kala la kandi kena kwa na kangamba kalimu kume na mna na kari babi ni hila katarika na zange ni kawa ukija pa na kumbe baka ito mutabanyaka na singa ya singe Kampala singa sisi mye. Singa, Kampala, singa, sese, mye, bebre. Zina bottles in the point. Challenge, double it there, boy, I bless it. Okkale ya kwana uwangalege. Double it there, uwangalegeze. Zegwena kwana yali mzami. Double it there, yali mzami ze. Kashote skati ke yali yesa. Double it there, ke yali yesa ze. Boye ya ula nandaka ulukolobo. Double it there, ulukolobo ze. Singa ya singe Kampala. Singa se simye. Singa, Kampala, singa, sese, mye, bebre. Zina bottles in the point. Bia mwenye na inga tonga mla. Buliwe kwata kwa mtima kunza vula. Yeah, kunza vula. Kebe kari ya pigoda nlo. Kamela the way you bend nlo. Yeah, kebe mpaka limo. Kule kuna wimpaka limo. Zina bottles in the point. Zina bottles in the point. Zina bottles.